olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Mua mua atu ele o mawhaia ele fui muu o na tatali mapulea nisi o muu te tele olo oa fia I le tāulanga o Los Angeles I Amerika ile taimine I. Oto alima tangata ua wha mao ni ele maaliliu mai le muu ma le whaita wafe o fale ua liu efuefu ile ova ile selau valu se fulu wafe o tangata ua whaatonu ina etu ua o latou fale ma ainga. O le mu, le Palisades Fire, I le wā o Pitunu Ula Wiloa o Santa Monica ma Malibu, ua whaita wafe fale ua whaali wefuefu. O le pule whaatonu o le fui mu I LA o Kristen Crowley.
Damage assessments are ongoing at the Palisades Fire. However, preliminary reports estimate the damage or destroyed structures to be in the thousands. It is safe to say that the Palisades fire is one of the most destructive natural disasters in the history of Los Angeles.
Le pule fatonu o unanga fuimu I Los Angeles, Kristen Crowley. E faitau se lau, tangata e au fiai, pere se tene o Amerika I tausanga ua mawai, o loo so I fuopea, ma le pere se tene o loo se e nei Joe Biden, na awa yatu I toe sauninga. O le sa avea ma peresetene o Amerika, Jimmy Carter. O toa e sa uninga o Jimmy Carter na faya ile National Cathedral I Washington, D.C. Ile mai ai o le lua aso o ta oto lona tino maliu ile maota faitula fono le Capitol Building. Na maliu Jimmy Carter ile aso lua spumaleivo te sema le masina na te nei ina ua se lau tausanga lona soi fua. E le tau mate o le campaign mō pālota o luma nei mō le parlamentari au se tali nei o le āma fuli le wha ama mawha I le mata upu I le tau o le so I fuanga. O pālota e te tau o na whaie I luma mai o le aso se fulma le fitu o me o le tau sanga nei. Wa mata le campaign o le parlamia Anthony Albanese I nisi o no fuanga mai tū mālo pālota o lo o manifi ai le whaasilinga po o marginal seats I Queensland, Northern Territory mo Western Australia. Na tā ua e le sui o le ituangai mō le sui whaorioli o le ituangai mō le tofi I teutupe Angus Taylor. E valu afe tā la ua pa uwai le soi fuanga o tangata lau tele I ausatali e nei ilalo le whainga mālo o le leiba. Ai na tali fuaitau le pālemia ai o ACSI I le Midlands Care Clinic I Perth. Na te te e le ituangai I le fuafuanga le mālo I se wha māma avenga e tolu se lau tā la, mō le tau o le mālosi e le tise mō āinga umai au se tālia.
Well, Angus Taylor should reflect on the fact of how people would be had they not had energy price relief that they opposed. He needs to tell every taxpayer that he opposed every taxpayer getting a tax cut. He wanted it to just come to people like me and Roger, but wanted people working at a health clinic like this, an urgent care clinic, to miss out. That's what Angus Taylor wanted.
Le Palamia Anthony Albanese. E se ripoti mai palesitina e fōlinga mai ua lata ina sainia se malienga e whaamuta ai le tawa I le Gaza Strip, lea ua owa I le tausanga o sa whaia I pomu mai Israelu. O le malienga o loo whiautanga ia e Katā, Amerika ma Aikupito, ma e au fia I le whaasa o loto ina umai Hamas o tangatanu u Israelu o loo I e saisaia. O loo tau ma whaifo I on na whaanatinati le malienga ina I e sainia ai le itu ua e Joe Biden le ofisa ma le tofi peresetene o Amerika. Peita I e whaia nei whiautanga inga ai o loo malo si pea le to ulu o pomu mai Israelu lea ua lipatia mai e le pūlenga o le saifua mālolo I na le Gaza, e to afitu se fulma le ono tangata ua māli liwai, I le lua se fulma le whaitu la ua mawai. Na sā anō Malik Abu Awad, o se tangata anu ua le Gaza Strip, ua iso, ma ua ia le to e talitunuina ni whaamatalanga whaiso, I se marienga o se file mu po se ceasefire.
46,000 martyrs. What remains? Today, we lost six people on the same day. Every day there is hope in negotiations, hope that there will be a truce, or that the war will end. We have spent a year and 2 months waiting for a truce, and every time the hope is in vain, there is no truce. On the contrary, we wake up to more martyrs and lose more of our loved ones.
Se tangata anu o le Gaza Strip, Malak Abu Awad. Ua maua se ali ina lata I le lua vā yaso o le iloa I le vāo matua o le Kosciuszko National Park, ma o se tala fia fia le maua o ia o lo o la pea ma malosi. O se ulunga ali ina alu se la savalinga I le paka na feta iai ma le tau le ele ana le iloa o ia lea o Hadi Nazari, lua se fulma le tolu te usanga le matua, Na leilo mai o faia sa lātou savalinga manisi ali I le Kosciuszko National Park I le Boxing Day, le aso na se soo ma le aso kirisimasi. Na ta ua e se tasio le ulunga ali I.
Really pieced together what had happened. He just said that he went off to take some photos and then before he knew it, he just kind of lost his bearings and then started walking in what he thought was the right direction and then realised it wasn't. And then I think like from the sounds of it, he was pretty much walking the whole time. He was out there and then along the way just ditched different pieces of his stuff to lighten the load a little bit
Ua ai oi le peresetene Ukraine Vladimir Zelensky ma le failautusi o le puipuinga I le whainga mālo o ienei America Lloyd Austin I le whainga mālo o lo whaau o whatalitali masa au niuni e Tula I nei I le whainga mālo I Amerika, le whainga mālo Donald Trump, ina ia awane I tāo fia whesoa soani wha military o a upenga mō Ukraine, I le taua alo o wha awa upenga mā Rusia. O ananafi na wha ai loa mai ai, e le whailautusi o le puipuinga I Amerika Lloyd Austin, whesoa soani o a upenga mai Amerika, e lima se lau miliona tālā Amerika e ao fiai mani wa a lele tau. Na sa anō le peresetene o Ukraine, Vladimir Zelensky, ua umi ma fi tā le taua, ma o se mea silio na whanō anō ai, pe āsi ilima nei, ae mai ma wai le tele o le seeleni wālu le tahun whainga I tausanga ua mawae.
And we've come such a long way that it would honestly be crazy to drop the ball now and not keep building on the defense coalitions we've created. Especially since they are already helping us grow and strengthen what's basically our shared defense power. No matter what's going on in the world, everyone wants to feel sure that their country will not just be erased off the map.
Le president of Ukraine, Vladimir Zelensky. A whaapea e te fia fia I pese a leali I o elevisi po Elvis Presley, masalo e te fia fia I le Elvis Festival o se whaatasinga, o le whaita wafe o tangata e fia fia I pese ma musika elevisi o lo whanga solo I le taulanga o Parks I New South Wales. O le festival le nei e whaia I tausanga ta itasi Parks, ma o le festival o le tausanga nei, O loo whaia I le aso se manue atua tonu iei le iwa se fulu tausanga o le matua o Elvis Presley. Na sa anō Graham Lawrence, o le Parks Elvis Festival Ambassador.
Yeah, the reason we come back is he left a huge legacy, one of the biggest, well, the biggest rock and roll star of all time. If you have a look around, we've just come off that train with 275 people. We've had a ball and we're about to have an even better one to celebrate his birthday. I just don't, you can't put into words what he's done for the rest of the world.
Graham Lawrence, thank you very much. O hatatou talana.
Like, share, mafaali sou finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.